salute uko uko ukona uko angijuta lute 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 uko mina mbeki tembabu kuti zito sasolu kono kete injabu mbobingi ngahleziko koni zita nabanomo nabahlezbe kulumo kulanganu sasobo ungamangan machigito sekuwe tunge nambo isimo sawasuki uko begezelu mtaliabo ayiki ndofya sindombo ayiki ndofya sindombo ayiki ndofya sindombo ayiki ndofya sindombo angijuta lute uko uko ukona uko angijuta lute uko uko ukona uko angijuta lute uko uko ukona uko angijuta lute uko uko ukona uko
Ntona yami passport tatikalisa kubese kuhle ngomkhono idlali ibhokile lokushini uyangthola kodwa phikelela bathu ngaphela umoya ushithi simo sakho bese ubonga kumdala uhlalu wathi ukuthi ngiyajabula nomsana sengishukho haba pass asa Ntona yami passport tatikalisa kubese kuhle ngomkhono idlali ibhokile lokushini uyangthola kodwa phikelela bathu ngaphela umoya ushithi simo sakho bese ubonga kumdala uhlalu wathi ukuthi ngiyajabula nomsana sengishukho
Lute uko, mina ngibeki tembabu Uthi zinto sazolu, ngono nkete injabu Ngobinki ngahleziko, koni zita nabanomo Nabahlezbe kulumo, kulanganu sasobo Ungamangan machigito, sekuwe tunge nambo Isimo sawasuki uko, begezelu mtaliabo Ayiki ndofya sindombo, ayiki ndofya sindombo Ayiki ndofya sindombo, ayiki ndofya sindombo
Of course Hayi wena man Ambuku mtali
Wangipulwazi
Manje ngihamba phansi Hayi ngasolwazi Yezithazane
Ngiyazithandazela
Yeye
angijuta lute uko Uko Ukona Uko Angijuta lute uko Uko Ukona Uko Angijuta lute uko Uko Ukona Uko Angijuta lute uko Uko Ukona Uko
Ntona yami passport tatikalisa kubese kuhle ngomkhono idlali ibhokile lokushini uyangthola kodwa phikelela bathu ngaphela umoya ushithi simo sakho bese ubonga kumdala uhlalu wathi ukuthi ngiyajabula nomsana sengishukho haba pass asa
ya khomo mogalo tswara ka thate se re gutlwa se bodu wa tle wa khaoga ba sho ka njalo bo gogo na bo mkhulu na bo khoko ba thi noma kunzi begezela ntwana yayo of course hayi wena